High Levels Music.
Hey. Yaga.
Denhousezambia.com.
AKA Kripena Pena.
Para pera, okay, boys.
Na deyo star.
Hey, na yeyama funako kalaifi. Kutika mungali leko naisi. Too bad sama ipeza chansi mwe. Hey, hey. Teire ni mumahaso. Ma pressure ale manavo. Vamuseka ivo alibena foiwe. Kai ya mafuna chakuruisha. Kai ya mafuna chakuturu kusha. Na ya mafuna akafike po munyama tauyo. Why you wanna pull him down? Why can't you give him a chance? Suzi ba, baby, buera mairo. Baby mairo, ndiwe baza shimiga. Ndiwe baza, sorry mbaiwe. Don't back down, kaleza tie ninayo. Baby mairo, ndiwe baza totela. Kukopera, babati festi za kukosera. So, tie ninayo.
Tie ninayo.
Waza kutotela, fika wa mapachai.
Oh na na na.
Kukupasa respect, fika wa ma.
Oh na na na.
Waza kutamba kubushinga.
Kupala uga kuturugusha.
Olo zivute, zivanga kupasa opportunity.
Baby Mairo, ndiwe waza shimiga. Ndiwe waza, sorry mbaiwe. Don't back down, kaleza tie ninayo. Baby Mairo, ndiwe waza totela. Kukopera, babati festi za kukosera. So, tie ninayo.